yekwe subi amanya gange gandi mukwe mama subi na bino bye nyimba nyimba kwe wano si today fuma nyone nji akanusu akanyama tute ola nina binje binkwata nonda bangaza tabafake yo emikono bajikute na makuru bagasire sira eyo jenkolera nampala womusora ntagaza buli mwefuna kenji
Nywela
mukwano nywela,
tugenda tutya kutuka.
Kunyingirizibwa kungi naye mukwano kuma,
tugenda tutya kutuka.
Kunyingiriza nkumu, tutya kuimare ngule tujambale. Toko watutyambale, akate kanja kutya tuyagale.
Kunyingirizibwa
kungi naye mukwano guma
tugenda tujja kutuka.